lehala yon kender jonde mandere dunia num lehala yon kender jonde mandere dunia
num lehala yon kender jonde mandere dunia num lehala yon
Num lehala yon kider jonde mandere dunia. Num lehala yon kider jonde mandere dunia.
Num lehala yon kider jonde mandere dunia. Num lehala yon kider jonde mandere dunia.
Eh Allah ki maris ko dun gunder dunia ro. Num lehala yon kider jonde mandere dunia.
Num lehala yon kider jonde mandere dunia.
Num lehala yon E Allah ki maris ko dun gunder dunia ro num lehala yon kinder jonde mandere dunia
num lehala yon kinder jonde mandere dunia
num lehala yon kinder
jonde mandere
e papa am num lehala yon kinder jonde mandere dunia num lehala yon jonde mandere dunia
num lehala yon kinder jonde mandere dunia num lehala yon
Di gogo am num lehala yon kinder jonde mandere dunia num lehala yon kinder jonde mandere dunia
num lehala yon kinder jonde mandere dunia num lehala yon kinder jonde mandere dunia
num lehala yon kinder jonde mandere dunia num lehala yon kinder jonde mandere dunia
num lehala yon kinder jonde
mandere dunia num lehala yon kinder jonde mandere
Batakeol pol ha FSUN. Fasduol nayabol. Ngam majum. Min kapado ngam dalila jaumirao. Midon toro on. Kuwe ko fotti bana ewnabe alla kurata. Ta maunite do wotbe. Njode be mbodenga e munyal. Munyendire be yide. Tine jodo drago hakilo woto bana ruhu alla hautiri on. Holare hauta on fu bana boggol. Onon fu on kebi ruhu ngotu. On lati bandu woru. Tammunde wore latani on be ewnandu Alla. Wodi jawmirawo goto e nuddinki goti e ngiwam baptisma gotam. Wodi Alla goto tan kanko woni babirawo yimbe fu, odon lamano be fu, odon hura be mabbe fu, odon huwa nder mabbe bo. Ko moy meden hebi gedal mo ere deydey ko Almasihu hokkimo. Ngam deftere wi
o engi ha sama, o yari nangabe, o hokki yimbe dokke.
Ko sawi nder bolle de O engi dum bana wiwo o arti o jippi ha nokkuje lesdi burde lesugo jippi do o kanko woni entudo ha do asamanji ngam ha hebbina tage foji fu kanko woni dokkure dokke bo o wadi wobbe nelabe wobbe anna bo en wobbe wajobe wode bo ardibe e janginobe jamaare o wadi dum fu ha be taskitina yimbe alla ngam kugal mudum ha be maunina bandu almasihu bo Bana ni en fu en kawritan be nuddinki goti e andal biddo Alla gotal en laato timmube der kawtal be Almasihu en jotto dande mako timmunde baawodon en laatata ko bikkoy andinon goddo dimbata en bana yuuge e hendu dimbirta kombowal to nuddinki goddo hewtaay tawon den kan wadobe rikisi keban estugo mobe hilaji e dabareji amma enen en gaajindira gonga en gidindira ngam ha en mauna der koodume fu en jotto darde Almasihu latido hore meden ngam dalila mako terde bandu fudon mobi bandu fudon hauti be jokke mum kode terde bandu don ballindira kode be kugal mudum en bana ni bandu don besdo don mauna be yide nda ko bi anmi on be inde jawmirawo mi don tiddina on ta on meta tokkago al'adaji yimbe ummatoje kambe numoji mabbe don majjina be hakkiloji mabbe nyibbi Koe mabbe chaati, be anda Alla. Ngam majum be chendi be ngendam dam Alla hokkata. Be ngalana ngtare, be njofi koe mabbe hakule chemtinide, e chopde kode, be toki sunoji mabbe fu. Onon kamon ekitaki irin kude de e, be ekitinol Almasihu. On naniku barmako fakat, on jabimo, on andina be gonga kawangi ndermako. Ngam majum se on cheda be netto mon boy majo, wato be kude mon boy maje. Ko lati don boyma sunoji pewoji don kalkadum acce berde mon e hakkiloji mon kesdita foroy se on borno neddo kesomo Alla tagi do jati mum ha on kuwa pottudum ceni dum fodde gonga Alla ngam majum acce fewugo bolwindire gonga ngam en fu en kauti bana terde ha bandu Almasihu to on tikki tambale hakke ta on nyalla be tikkere ngam ta on dokka ibilisa lawon langugo on Latino do gujjo ta meta wujugo se o huwa kugal gonga be juude mako ha o wura o heba wallugo laafuɓe bo. Ta mbolo e bolle bonnoje sei nafoje tan ha on maunina nuɗɗinki woɓɓe on mo'ana nananɓe on. Ta mettine ruhu ceningu ngam be maagu Allah waɗani on lamba maral muɗum ha o rimɗina on nder nyalade warande. Ngam majum cottine mettega e ɓernuki e tikkere fuu diga nder ɓerɗe mon. Ta telɓidire, ta kuɗidire, ittenga yandi fuu caka moɗon. Amma masƴidire, mbonidire, njafotire bana Allah yaforani on ngam dalila Almasihu.